It's a brand new one, it's a brand new one. Don't be quiet. Swag off the ranch crew, I'm a boss Ali. New staff, why live? Sim nigga in the building. Black nigga wapa Zambia. Wafa kombarats wapa skira fresh off in color. Slash it, man. Zambia, let's go, let's kill her.
Ziva niwe na fakina ya vusa. Muyene ya pali kukusi na kuruza. Nitumbwa mbata toki tukuto mafisa. Kimotu shwela na chwale kuniwisa. Lupandezi kalefa ma music broza. Kuniwisa nyamu jikambe kidro. Ziva nito na fakina ya lite nzusa. Manyue iti noti ze kopa. Masambika kako na paki ya kana. Ziva ndiefa buhari wakana. Nyatu utuanga chwale hatu buata. Tuliva nika wafeli le mwata. Luna kufela konji marivita. Musai zipize chwale fani siemu. Kupanga kapene kuliluwe ni femu. Imi sepisa tucha ni kava magemu. Sai, sim nigga in the building. Black nigga wapa Zambia. Arifati, zilase men. Zambia, arifati, uweze forget ineke tudanda ola. Tpasiva nitona nana paza ola. Anivapali chwale na kanka ola. Kina wakutela inge ubwanka ola. Anivapali nani mukanka ola. Kikafo kumina kumutapala. Wasini yezi kumpea nituwa mavani. Twale kimala havana. Olukalesi it is wrong time. Rasiva original ni condemn. Luvakale mwake mwenge van dem. Lusa izi fela pise fako sem. Musina hani hinge kulike lufela. Lusari teni fakima pise fela. Usivila elifa mafansi wakana. Sim nigga in the building. Black nigga wapa Zambia. Ukesilosi kwa Mangalandi.
Thank you.
Yes I, yes I. What the guan man? Ati mutu wa lelo feli, lelo nala kwa na kufela maizi. Otijaba feli. Dope Kwano. It's a dangerous corrupt international levels. Alexi Alexander. Sirimjofa Kapus. Eyo Nax boy. Asia Magru. Eyo KJ Baza. 1% hello. Monizu, I see my bro. Black boy nigga, the king danger. Akasha me.
LG Swag.
Zawanja.